Omusango gw'omusajja Christopher Okero Onyumu agambibwa okukakkana ku baana abana amabujje n'abasalaasala bw'atyo n'abategaba guddamu olunaku olwaleero bongera okuwulira obujulizi obw'abantu ab'enjawulo abaali bakwatibwako ensonga eno. Sabiiti ewedde kkooti yawuliriza obujulizi obw'enjawulo omwali obw'amakaayi Jiwero Land Lord wa Christopher Okero ekyanja era ng'ono ye yannyonnyodde engeri gye yatuuka okumanyamu Okero mu maaki w'omwaka guno gwennyini. Abalala abaasembayo mwe mwabadde ne Emmanuel Nwamanya ng'ono y'amyuka akulira ekitongole kya poliisi eky'ebyobulamu era ng'ekitongole ekya poliisi kino yaakakimalamu emyaka 25. Nwamanya yagamba nti okwekenneenya Okero oluvannyuma lw'okukwatibwa baakizuula ng'alina emyaka 39 era baamusangako ebizigire mu maaso awamu ne ku ludda olwa ddyo olw'olubuto lwe. Wabula Dr. Nwamanya yategeezezza kkooti ng'Okero bwe yakkiriza ekikolwa kye yakola era n'awa n'ensonga lwaki yatta abaana ng'agamba nti yali anoonya bugagga.
He was calm and cooperative, speech was coherent, his memory intact and exhibited good judgment. His thought process and content was normal, but believed in ways by human sacrifice. He was able to explain the reasons for killing the children as fortune hunting or enrichment. He got the idea when recalling childhood folk tales of getting wealth by sacrificing people.
Mu lutuula lwa kkooti ku lwokutaano omulamuzi yawalirizibwa okugongezaayo oluvannyuma lw'enkuba okubataataaganya ate ng'obujulizi obwali bugenda okuddako okuleetebwa bwali bwetaagisa nnyo okweyambisa ebyuma bikalimagezi okusobola okuzannya obutambi okuva ku kamera ezaakwata ebifaananyi. Christopher Onyumu ono Okero avunaanibwa okukakkana ku baana bana amabuji n'abasalaasala n'abata mu kifo ekikuumirwamu abaana ekyaggaba Early Childhood Permit Center nga April 2, 2026. Ono olwaleero wakukomezebwawo mu maaso g'omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka okwongera okuwulira obujulizi n'abajulizi abalala mu musango guno.